kuvuka nibibazo na muntu wavuka nyama cha kubiri na muntu wavutse wavuka nubugome ahantu tukukira tukurira aho aho twarerewe mu nyine ashobora guhindura umuntu
kwangana mu bantu si cyo gisubizo gikemura ibibazo Kukundana mubanu Chucho njine kistu viso Iche muribi Baso
Yeah Go Yeah Go Yeah Go Yeah Go
Just Rastafari.